Esawa bweri batuze ngowulira koye okundaba onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola bwe bulijja ngowulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola zolusinko wanengamba kanguveko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekingumya nezigalanga nindalwa kuba omutima gwange gulyeyo gyosula naye mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 kwagala nyo mukwano kwagala nyo nkwagala nyo 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 kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo nkwagala nyo 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 kwagala abantu balina emipango babeera bakugamba ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo babeera baagala kubeera bwowooli abantu nga balina emipango babeera bakugamba nti ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo nabeera baagala kubeera kawowooli zolusinko wane ngamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekingumya nezigala nga ninda lwa kuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala kwagala nyo mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala nze kwagala nyo mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya obulungi bwonna n'abuwumbawumba n'abugatta bwonna n'abuteeka ku ggwe Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya obulungi bwonna n'abuwumbawumba n'abugatta bwonna n'abuteeka ku ggwe amaaso go malungi bw'otunula gwe bw'oyogera obanga ayimba Mukwano oli mulungi nnyo mu bulungi mukama teyakuseera ndi munnafunza maanyi ganzigwamu sikyayinza nakunoonya mulala n'amaaso gandaga gwe nti gwe asinga sisuubira nti gaali galimba solusinko wanne ngamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwazikwaza ekiŋumya nezigala nga nindala kuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala kwagala nyo mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala nze kwagala nyo mukwano nkwagala nyo nkwagala nyo 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 nkwagala onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola bwe bulijja ngowulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyamba nga mukwano nongamba nenonya ekyokola zolusinko wane ngamba kanguveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwaza ekiŋumya nezigala nga ninda lwa kuba omutima gwange guli eyo gyosula